such a remarkable sound. Nothing to worry about, all about pandisha msuko kishindo pandisha moli bab. Bora punda afela mzigo utafika bab. Zetu shima yao majina na washikisha dabha. Wanatukana mamba na wajevuka mto. Uneno kichina na tumbua mithiri ya puto. Bambi tu bambi kila chaka wadudu tupo. Kambi tu kambi nenepesha tu mifuko. Mabegi tunayabeba sisi. Swap master see the war sisi. Bizi tusitafukane macho yote kwenye pane. Supposed to fanane. I thought I told you that.
Kauli mbiu ni kushikisha damu. Kauli zenu nusafanya mpate itabu. Kazi si mkazi. Kauli mbiu ni kushikisha damu. Kauli zenu nusafanya mpate itabu. Kazi si mkazi.
Uwezo wangu fikiri uko slow mo. Hawana mashahiri wana promo. Meneja kazana kuchonga domo. Na wakazia paka wataelewa somo. Nende na fascist nenda na malia. Waze wa action na sunga kibaria. For international kila bahataria.
Sankomesho
supungwa sukaria.
Sisi ndo wali tagi ubafu. Kazi ya kazi utapata traba. Sali ula vest katika genji changu nidoli. Uja kuwa bora chakde nwakora. Kazi sim kazi. Shubra, to pull me.